you go, guess I really want you back. Put your head right back and you never let me down. You were always by my side, but I gotta let it slide. No more this, no more that, no more hide, no more lie. But I feel like to dance to the song, to the life, to the dance, to the eyes, to the life, to the end, to the end, to the rise, to the end, to the rise, yeah. Baby, I want you back, back. Baby, I want you back, back. Baby, I want you back, back. Baby, I want you back, back, back. Ni nampenzi, ninayependa, nishampoteza, alinitenga. Ni nampenzi, ninayependa, nishampoteza, alinitenga. Yeah, yeah. Nikitema ninasema kwamba mimi nimesema yeah. Nilikupenda ninanena kwamba mimi na wewe. Kama baby we are going to last forever. Tena baby we are going to fight together. Nena baby we are going to hell together. For now we go to hell together. And then to heaven together. Baby you mine forever. I want you by my side whenever. I know that I broke your heart. And now I want you back. Baby, I'm on my knees, cause I need you. Nina mpenzi, ninayependa, nishampoteza, alinitenga. Nina mpenzi, ninayependa, nishampoteza, alinitenga. Yeah, yeah.
Tunapenda unavyomasi ni kuvisha viatu. Kuja tunde out kwanza leo joni satu. Venya umebeba ninapaki ni kiwanda. Kidosho weni mrembo lakini hauna bwana. Kini usiwari pia mimi niko single. Siko complicated tutajua niko simple. Hivo ndo lianza nikitupa mistari. Mtoto ni wakikena ni mtamu kasukari. Vile nilimpenda jo ninge mari. Pataka nitenda nikabaki tunakopi. Chenye ninaomba kukotuni nafasi. Wai hizo boss tukabebe na farasi. Najua nimesata sina hizo masarafu. Nishike kiuno nikubebe kikapu.